yangu the best. The best is the best. Busy we bitch. Get happy we chest. Yangu the best. The best is the best. Busy we bitch. In the time the best in the flow. Piga timamu za makone show. Roma lime waka uta blow. Mademu wa menata yani so. In the time the best in the flow. Piga timamu za makone show. Roma lime waka uta blow. Mademu wa menata yani so. Mine soo kwenye stage adi kwenye show. Kama wa mini njoo wana jisi na flow. Mina flow matilio mpaka wapinzani wana angu wa vilio. Mine soo yeah nakuja since tui kama joti no kuleta za kibishi na kutono kauti. Miso mgambu na sija pete scouti. Everybody no doubt. Whatever night mitungi na kushi. Snea na kiki kula tule mwenge vuki kijiji. Whatever night mitungi na kushi. Na kiki kula tule mwanga vuki kijiji. Piche na anza mina kaza buti ni kama temaiki stanza kwa kipaza tupendi mwanga tunazima light ni pite gara na gaza before the show na jikoki drive hapa nete hapa katika mini mwage menoti. Yagu the best. The best is the best. Busy we bitch. Get up we chest. Yagu the best. The best is the best. Busy with bitch. Get up with chest. Get up with chest. Get up with chest. Busy with bitch. Get up with chest. Get up with chest. Get up with chest. Busy with bitch. Get up with chest. Sound Victor J, piga mikito. Playlist msisahau Benito. Shoto kulia mikono juu. Ili bataka siku kuu. Sound Victory J, piga mikito. Playlist msisahau Benito. Shoto kulia mikono juu. Ili bataka siku kuu. Bagi pombe china rapi mamba. Trap ina songe na bamba. Kama ndando imisha jipanga. Natagu angepenya kwa mamba. Smoke wili kamare. Chain smoke kambare. Watoto zuri msijare. Jida zote wetu pakule. Whatever night mitungi na kushi. Snea na kiki kula tule mwenge vuki kijiji. Whatever night mitungi na kushi. Snea na kiki kula tule mwenge vuki kijiji. Piche na anza mina kaza buti ni kama temaiki stanza kwa kipaza tupendi mwanga tunazima light ni pite galax na gaza before the show na jikoki dry bapa ete hapa katika mini mwage menoti. Yagu the best. The best is the best. Busy we bitch. Get up we chest. Yagu the best. The best is the best. Busy we bitch. Get up we chest. Get up we chest. Get up we chest. Busy we bitch. Get up we chest. Get up we chest. Get up we chest. Busy we bitch. Get up we chest. Yagu the best. The best is the best. Ah. Ha. The Down Brad music. Yeah. Number one. Bass and the swagger.
The Down Brad music.